dajimsafi.com.
Kitu minataka ni wambie Mesikia minataka ni wambie Kuna jambo minataka ni wambie Mesikia minataka ni wambie Wanangu story ya Shaban Sima We 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 story ya Shaban Sima Shabani alikuwa stars Tena mtu wa dini Alikuwa na nyumba Yamani mbili akauza moja Yamani nyinyi Shabani kauza nyumba kajenga ba Majirani wanashangaa Watoto jana kawala sancha Paka na mke kamkata Wauni Shabani amekuwa mlevi squeeze anabakwa nyuma Minasema Shabani amekuwa mlevi skwizi Wauni, Shabani amekuwa mlevi skwizi anabakwa nyuma Shabani amekuwa mlevi skwizi Skwizi kafungua ba, ba, ba Shabani na yana ba, ba, ba Skwizi kafungua ba, ba Ba Shabani na yana ba 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 Kuna kitu mimi nataka niwaambie Mesikia mimi nataka niwaambie Kuna jambo mimi nataka niwaambie Mesikia mimi nataka niwaambie wanangu story ya Shaban Sima we 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 story ya Shaban Sima Allah Allah
Allah Allah dajimsafi.com
I does none we tajiri tigo Unatari baba Weki picha Weki Aweki fusafiji Aweki logo makoni Aweni mask Papi designer Medi Weki Weki
Bidole mdudu baya
Chemo 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 si blandi Magufuli
Awe mwanangu For monster
Pakuango makali kutoka kwa dajimsafi.com.